kwa mumanyi. Mama oli lubuto bakukebete ne bakamba omusayi guli mwakawuka sirimu ya kukwata wera likiridokaba uwebuza kati nkole ntya nyabo mawulira malungi munange gumaguma mutima wachali yesubi waliwe takala lyabakulu waliwe takala lyabato ne bebi yali murubuto waliwe takalo kumutasa nira etakala lya ARV mukwano oja kuba bulungi mirabu ARV oyo bebi kwolina murubuto waliwe takalo kumutasa mama ARV mirabu ARV Atalina mukenenya wobaka ura Miraku ARV Nimireri nirango lirubuto Woja kusala baby Atalina mukenenya wobaka ura Miraku ARV Nyobitide munange na yeguma toliweka banji abafana nagagwe yasiko bulamu tasa mukono yogera ne kansala mukwano wachali yesubi mira etakala lya ARV zo wonyo bulamu mama no mwana wo tangike takala mubude woli sala baby atalina mukenenya wobakauka Yo baby kwolina murubuto waliwe takalo kumutasa mama Miraku ARV Tandike takala mubute woli sala baby atalina mukenenya wobaka uka Miraku Nimireri nirango lirubuto oja kuzala baby atalina mukenenya wobaka uka Chama ARV
Mira Obadde okimanyi Mama ni wankubadde nga bakukebera ng'omusaayi Muli mwakawuka akaleeta mukenenya Waliwo eddagala erisobola okutaasa omwana wo Naaba nga tafuna kawuka akaleeta mukenenya Mira eddagala lya ARVs Otasobola mu bw'omwana wo n'obulamu bwo Mama wakyali yesubi Tandika eddagala mu budde omwana wagenda kubeera bulungi.
Mira eddagala lya ARV okwirize Katonda wajja kuba bulungi mama.
ARV.